Buffalo master singer rider, the other boy can play the international. Respect the new reggae rasta, Buffalo master.
Abantu abatakolo basangana ebintu ebyebbeeyi gwe neweewuunya. Obwomakago bw'oba nazo nakwagala bizibula nakulekawo. Ab'enganda bo batubate, ab'emikwano ne batuleka. Mukama watugamba temutangana y'emitwe gy'abaana baffe bagimalawo. Opanga business okole ate kesisi energy menyawo. Ababoda babakuwa obutayimbwa nabo babamalawo. Mukama
ise binnemye okubitegeera, binnemye okubitegeera.
Ise
binnemye okutegeera, binnemye okutegeera.
Ise binnemye, yeah, yeah, yeah.
Kutegela binemye okutegela, yeah.
Babasi bibi olugenda kuchacho kusaba batula babumi. Nebokole erinya lyonovayo munanga bamu waisi babumi. Enkuba bwetonya nomusana negwanga bantu waisi babumi. Oyambala bulungi abantu batunula bubi, batunula bubi abo. Kama baffe betukolera ate nabo batuyisa bubi. Naye kiki, naye kiki Mukama?
Tegela binemyo kubitegela,
ebintu
binemyo kutegela, binemyo kutegela.
Sibalimba binemyo, se binemyo, yeah, 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 yeah.
Ebintu binemyo,
se binemyo kutegela, binemyo kutegela,
yeah.
Abasinyo pote sibagwa kona yepwe bonywa zikwawo. Dazalo mwana namusulao mbono lokuba mubi. Abantu abatakolo basangana ebintu ebyebbeeyi gwe neweewuunya. Obwomakago bw'oba nazo nakwagala bizibula nakulekawo. Ab'enganda bo batubate, ab'emikwano ne batuleka. Mukama watugamba temutangana y'emitwe gy'abaana baffe bagimalawo. Opanga business okole ate kesisi energy menyawo. Ababoda babakuwa obutayimbwa nabo babamalawo. Mukama
ise binemye okubitegeera, binemye okubitegeera.
Ise
binemye okutegeera, binemye okutegeera.
Ise binemye, yeah, 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 yeah.
Respect your reggae rasta, go for the monster.